ni radio y'ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaru kaburaga umwiharikwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye imana. Ikiganiro cy'uyu munsi kirabimburirwa n'inkuru mwumvise hano ku ijwi ry'Amerika y'umwana w'umuhungu watoraguwe mu mirambo mu mwaka w'1994 mu nkoto za Kinyambi hahoze ari muri komine ya Musambira. Niwe warukutse wenyine kwa se na nyina, yarezwe n'abagiraneza bamutoraguye baramukuza akura atazi umuryango we nyuma y'imyaka 28. Binyuze hano ku ijwi ry'Amerika mu kiganiro agasaru kabura ga abona umuryango we impundu ziravuga arishima
yishimye cyane. Ntabwo nabyumvisha ko ari njye wahari wabonye umuryango, ariko ni byiza, ni by'agaciro kugira aho ukomoka, ni byiza. Imyaka yose nimaze nkagira aho nkomoka baho meze nkaho ntafite aho mba, nubwo umuntu ayegaho mu gihugu ariko umeze nkaho utazwi. Ndumva nishimye uburyo nahuye na ba masenge narababonye, nahuye na ba nko bose narababonye, abenshi nagiye mbabona n'abandi benshi nari nabona, kandi uko nabibonye banyishimiye kandi nanjye narabishimiye. Ni iby'agaciro cyane kugira umuryango, kandi nshimira ijwi rya Amerika cyane kuko bakoze ubutabazi uvuye mu ndiba z'imitima yabo. Nta wundi, sinzi ukuntu nabivuga, ntakuru yarashakishije ariko ngeze ku ijwi rya Amerika nyuma y'amezi make cyane mbona birakunze. Imana y'umugisha.
Uwo ni Stanislas Kanyenzira amaze kubona umuryango avuga ibyishimo yari afite ku mutima. Jean Pierre Murigande ni mukuru we kwa se wabo, ni nawe watubwiye bwa mbere kwa ari uwabo. Aratwibutsa amateka y'umuryango wa Kanyenzira, izina yahawe kubera ko yatowe ku nzira, akaba yarazwi ku kabyiniriro Kanzinzi, n'ibyishimo yabateye mu muryango.
Amateka y'umwana Yakubu Venuste yahunganye na mama we na mukuru we na barumuna be, we yari uwa kabiri muri famiye ndetse na nyina. Bageze mu nkoto barimo n'umukozi ubarera, bageze mu nkoto babavana mu modoka bari barimo, bari bahungishijwe n'abantu twari duturanye, niko byitwaga, ariko barangeweye barabagambanira ku bantu b'ikivuye nyarama z'ikivuye, ariko nikandisi ko zitwa barabanza kuri nyina batema abana bose bajugunya hejuru, we asigara mu mirambo ari muzima. Nibwo yaje kuvanwamo rero n'umuntu ubururu byo twabibonye byo muri ko yavanwemo n'abantu bamujyanye kubisobanuriye, ariko niko urugendo rwe rwagenze. Hanyuma rero nza kumva radio y'igihugu y'Amerika mu kiganiro gasaro kabura gahunda kugikurikira, numva bavuze amazina ye yiswe n'abamuvanye mu mirambo, ariko agerekaho akazina Kanzinzi kuko ariko yitwa. Hanyuma ntangira gukurikirana rero, nibwo nababwiye ngo mufate duhuze, muraduhuza mu by'ukuri dusanganiwe.
Dusubire inyuma gatoya, papa we yitwaga nde? Kubumva ijwi ry'Amerika watwibutsa uko papa we yitwaga?
Papa we yitwaga Musabane Innocent.
Musabane Innocent nawe yaguye aho mu nkoto za Kinyambi.
Bamuteze nyine muri Bahoba muri 93, yari yapfuye imbere yaho gatoya, ahubwo yari kumwe na nyina witwaga Mukarusanga bakundaga kwita Kayitesi, na mukuru we na murumuna we na mushuti ku bari bane.
Uwo muntu waje kubabwira ko yabonye uko byagenze bageze mu nkoto za Kinyambi, yababwiye ko ari bande bamuvanye mu rugo uwo mubyeyi we Kayitesi?
Bava mu rugo bahavanywe n'umugabo witwa Kijanja, yari afite ikiboko kimeze nk'icyamugaye yashyiraga muri Kiyovu mbere ho gato, ahavanwa n'uwitwa Fulgence w'umunyacyangugu wari utuye hariya kuri Bahoba, nawe bagenda bitwa ko babahungishije, ariko bagezeyo babwira interano zari kuri kwa iriye ko hari harimo umodoka harimo umugore w'umugabo witwa Mutabani Nosa urimo agemurira inkota y'amasasu kuri jeto ukugera niho tuvuga.
Hanyuma kuva iki gihe cyose gishize imyaka hafi 29 hari yandi makuru mwigeze mumenya ajyanye n'uyu mwana Nzinzi?
Amakuru twamenye twayamenye mu gihe cy'agatatu kubera ko umukozi wabareraga bari mu modoka bahunganye babitwa ko babahungishije we yaje kurokorwa n'undi muntu wari wicaye mu modoka amubuza gusohoka ngo abakurikire kuko nawe baba baramwishe niyo watubwiye ko yasize uriya mwaka Nzinzi bataramutema we yari muzima ari mwiza ntabwo twigeze dukurikirana ko ntabwo twari ntabwo wari kumenya ngo urakurikirana umwana w'imyaka 4-3 mu mirambo mu nkoto utuye i Kigali ujya kureba uwo mwana n'imirambo barayishingiye byari bigoye gukurikirana umwana ungana gutyo byari bigoye kwa minisitiri ahubwo ni igitangaza nkako.
None umaze kumva ari hano ku Ijwi rya Amerika abantu bakakubwira bati twumvise umwana uvuga ko yitwa Nzinzi bamuhaye irindi zina mwita Stanislas Kanyenzira kubera ko bamutuye kunzira n'impamvu bamuhaye iriya zina, igihe wumvise aho mu mutima wawe wagira guti uyu mwana agombe kuba uwacu, na mbere y'uko mpamagara tubwire wumva gumeze ute watekerezaga iki cyo gihe?
Mbo byabanje kunkora ku mutima mbanza kumubwira mutante wanjye umwe kugana n'undi data wacu ndababwira uko bimeze ndababwira ariko ngiye gukurikira kuko ubwo bushobozi ndabufitezeranye n'abanyamakuru bamwe bo ku Ijwi rya Amerika ngiye gukurikira numve ariko byahise binkora ku mutima kuko muri njye numvaga batarapfuye ngo bashire gusa kongera guhura numvaga ari ibintu bigoye aho igitangaje na Fabrice ni ukuntu abamwishize n'abamwise Kanyenzira kandi n'ubundi yishwaga safari.
Oh, ni ibintu byiza Imana ikora ibitangaza. Ariko hari no kuba ahantu atuye n'ahantu mutuye n'ahantu papa we yari atuye ntabwo hari umwanya munini atuye hafi aho mu Nyakabanda, ibyo byo ubisobanura gute? Nabyo ni nk'ibitangaza.
Muri iki bigo twaganiriye n'inzira yaciyemo ni igitangaza koko kuko abamurebe bamaze gupfa yaje gukora akazi ko mu rugo Kimironko ava Kimironko yaje no kuba umugabo ngo yiguriya n'imodoka yacuruza imigati ubaba munsi mu rusengero rwa DPR umupasiteri wamuyoboraga nawe niwo muri famiye byabaye igitangaza kuko ngo hari n'umucuranzi n'umuhanzi n'umudije mu rusengero ariko noneho gatoya aho atuye ubungubu ni muri metero 500 uvuye aho nyirarume akorera kuko akorera mu kigo iwacu ka Busunga. Umwana nawe agatuye bahita ku Bishingwe ni muri metero 500 uvuye aho ngaho. Njyewe ntuye mu wundi murenge ariko nanone byegeranye ku buryo kubwo wanjye kugerayo nahagera n'amaguru minota itarenze 10 kuvaho atuye kugera iwabo mu rugo aho yari avuka ntane iyo uhagaze iwe uba ureba mu rugo iyo uzi inzu uyitunga urutoki ukayibona. Urumva rero ni Imana yagiye akiyongeraho n'amaraso kwa amaraso arakurona cyane.
None maze kubahuza muganiriye ukumva umwise Nzinzi arakwikirije, wowe muri wowe niki wumvise gihindutse? Niki uwo mwana Nzinzi Safari Stanislas Kanyenzira yakwibukije?
Kubera ni amateka akomeye cyane nkimara kubyumva numvise ntabwo ari ikiniga numvise ikintu kimfashe ngira ngo warabyumvaga nabuze uko nifata mbora nuko mbuze uko byari byananiye ariko urumva nabo byambereye igitangaza ndabyakira nsigarana nyine amatsiko yo kumubona. Urumva icyari gisigaye kwari ukumubona kuko narabyakira byo papa we wundi muri makengo ngo ucuremo makengo papa we uwo ari we
yego
yari umucuruzi ukomeye hano mu mujyi wa Kigali muri karitsiye Mateusi. Yaramaze nk'imyaka irenga 20 afite amangazini. Yari umufana wa Kiyovu ukomeye cyane, wari noneho akagira uwo muntu udasanzwe, ngira ngo niwe muntu tutazi kimaze kumukubita. Niwe muntu washyinguwe iwacu, ashyingurwa n'abantu bo ku isi yose ku buryo imodoka zari zipari kuva saa tatu kugera ijana. Yari umuntu ukuzwe cyane, yakundaga abantu, yakundaga umuryango, ku buryo kubona umwana we muri famiye byabaye igitangaza. Benshi banyishe umusazi, nawe nahamagaraga arambwiraga ngo ariko ngo ibintu bisazi nibijya bishira. Umuntu ungana nawe uratinya kugasara, ntabwo muri famiye bigeze babyakira. Ku buryo buri wese kujya kumwakira, nahamagaye data wacu mutoya, mpamagara nyirarume, tugera turi batatu, abo aribo barabyihorera. Nyuma tumaze kubonera, tumaze kumubona, tumaze gukonfirima ko ari we, tubaherereza amafoto, tubaherereza ibiganiro twaganiriye, batangira kumuhamagara. Abona nanone yarasengeye mu rukiko rw'ikirenga, hari undi wo muri statistike nawe baravugana baraganira, kuko twavuganye umunsi ambwira ko bamwakiriye ahantu. Mbega hari n'abandi bo mu cyaro bifuza kumubona, niyo mpamvu twateguraga ko byibuze mu cyumweru gitaha twaba twagiye. Agasaro kaburaga karabonetse, Voice of America. Agasaro
amezi atandatu Stanislas Kanyenzira abonye umuryango, yagarutse ku ijwi rya Amerika. Za mpundu zamuvugiye igice kimwe cyahindutse induru, abamureze ari uruhinja baramwibuka imanzi, ba nyirasenge na ba nyina wabo bamusharaza urukundo. Ariko aravuga ko bamwe bamwakiriye bishimye bamubwiye ko batamuzi. Uwo Kanyenzira nakiriye ubu ni imfubyi itabaza.
Mbese nabonye umuryango, ariko mu kubona baranyishimiye, ariko nyuma yaho bamwe ntabwo banyishimiye. Banyikiriye banyishimiye, nyuma nabaje kumpinduka bavuga ko ntari uwabo, abitewe sinzi icyo ari cyo. Ariko abandi bo ari abamama bo baranyakiriye, na n'ubu se none ubu turacyari kumwe, banyemera ko ndi uwabo. Ariko abandi bo bakaba ntabwo babyemera, kereka masenge imwe niwe wenyine ubyemera. Abandi bose ntabwo babyemera, bavuga ko ntabwo iwabo ntabwo babyabyara abana bameze nkanjye babareshya gutyo.
Iyo bavuga ngo ntibabyara abana bareshya gutyo, baba ari abana bareshya nande, bareshya n'uruhe Rwanda bavugana bameze bate?
Bambwira ko ngo batajya babyara abana bagufi, bo babyara abana barebare, ntabwo nta muntu uba wagize uba mugufi cyangwa areshya nanjye. Ariko ibyo babivuze nyuma kandi mbere ubwo bagaragariza urukundo, banyeka ko banyishimiye. Ariko ubu ngubu nyine byaje kuba bibi cyane, kugeza ubwo batamvugisha, nta n'umuvugisha muri bo. Ndetse kugeza n'ubwo mu minsi ishize ubu ngubu mvuye muri gereza.
Uvuye muri gereza ukeka ko hari ababigizemo uruhare, cyangwa se ni impamvu zawe zatumye ujya muri gereza?
Nibo babigizemo uruhare, kuko iyo dosiye uko nayikurikiranye n'abantu bagiye batuma bavuga ko ariwe niwatsinzize nta bandi ndi kuzira.
Ibyo unyemerere simbijyemo, simbyivangemo ibintu bya dosiye ziri mu bintu by'ubucamanza, nzirekera ubucamanza jyewe ndeba. Uruhande rw'ubumuntu rwanyu ni rwo mbafashamo, kugira ngo mbafashe kongera kwizera. Nongeye kukwakira Kanyenzira kubera ko wampamagaye umbwira uti mfite ikibazo, abantu wampaye ntabwo banyakiriye, ariko bari bambwiye yuko bazakwakira mu muryango, ko bishimye ko bazaguha icyo ukeneye. Uretse yuko na papa wawe yari umugabo, ariko iyo nshaka kukubaza, abavuga ko batakuzi 1994 wari waravutse, wari umwana muto yuri igitambambuga, abo baso wanyu ntabwo bakwibuka, ntibakuzi uwo mwana wavutse iwabo, ntibamwibuka. Iyo bakurebye ayo matwi, bakakureba urwo ruhanga, basanga utari uwabo.
Kinyobera bwa mbere na mbere duhura, barabyemeye, baranabyemeza hashira nk'icyumweru mbere ubona ko babyemera. Ariko ba data wacu igihe cyarageze, ndetse n'undi witwa marume igihe cyarageze, baranyaga, bavuga ko nyine ntari uwabo.
ariko masenge barabyemeza ndetse n'abashiki banjye kwa mama wacu ndetse mama wacu muhari bose barabyemeza ntari n'umukozi wo mu rugo wa watureraga we yatwarahuye yarambwira ngo nihuye n'inkweto nde arebe nimba ari njyewe nzikuramo abona aravuga ati ni wowe ndakuzi kuko narakureze ariko abandi bo ntabwo bashaka kumva ko nyine naba ndi uwabo sinzi ikibitera abo bantu mwamuje nabo sinzi mbona bafite umutima mubi sinzi impamvu ariko abo bandi bo abamama barankunda ntabwo navuga ngo ubu barahanyaga ahubwo isaha ku isaha umunota ku munota bahangayikishijwe nanjye nibaza ahubwo bariya twahuye bwa mbere duhuye ku ijwi ry'Amerika ukuntu nyuma byarangiye bamaze kwihakana
birashimishije yuko uvuze ko nyogosenge agufashe neza nawe yaje hano ku ijwi ry'Amerika mbwira yuko ashimishijwe no kukwakira none iyo urebye usanga ikibazo kiri hehe hari ikibazo ki akenshi na kenshi arabaza hano bakambwira ibibazo bambwira bati harimo ibibazo by'umutungo by'iminani dushobora kuba aribyo tuzira nabyo simbyivangamo cyane hari ababishinzwe ariko se hari ikibazo cy'ibintu cyaba gihari hari ibintu papa wawe amazu yari afite ubucuruzi yakoraga hari ibintu yasize waba uzira hari mbwira
ibintu byo birahari ndetse birahari byinshi gusa none byabuze gica ngo hatazagira imana mutabantu feza akabura ikintu yakoze kandi mutabantu yari yarakoze ibi rero ba data bacu wowe bifite kandi icyo kintu ngimvuga hanini ko ari cyo cyateye ibyo bintu bikatuma nanjye bajya bavuga ko ari uwabo ni cyo kintu hanini cyabiteye kuko abandi bose batabifite barahabunda nta n'ikibazo na kimwe kigira nta n'uwo ari umasenge kuko wanjyane ntabwo navuga nta wunyanga andi masenge ari menshi ariko abo nabo impamvu mbona bahindutse ni uko ibyo byose bagiye batekereza kumva ko wenda ntahantu byaboneka kandi isi byo nagiye ndangamiye cyane nagiye ndangamiye byawukakaga ariko ntabwo banyakiri nk'uko njye nabashakaga
reka nkubaze Kanyenzira papa wawe yatabarutse asize amazu hari aho yari atuye amazu ya papa wawe atuwemo nande
hari atuwemo n'uwo data wacu iyi n'indi nyine bagurishije ariko ntago ahantu ibyangombwa kubera ko ntago babashije guhana mitatu niko navuga kubera ko nyine ntago umuryango wabyerejwe kugira ngo inzu yagurishe kuko hari umuzungu uyibamo uyu munsi wa none ayibamo mu buryo ayiguze ariko mu kuyigura kwe ntago byemejwe ko ari
iyo nzu iramagana he
iyi Nyamirambo
none se Kanyenzira hari uburyo nigeze kubabwira bworoshye kandi bukoreshwa mu Rwanda bwo kugaragaza amasano abantu bafitanye ni uburyo butaziga butabeshya bureba ibyo umuntu atarebesha amaso butapima uburebure budapima ubugufi ni uburyo budapima indeshyo ni uburyo bwizewe nigeze kubabwira mbere y'uko muhura ko nimugira ikibazo muzambwira nkabafasha kugira ngo ibyo bintu bishoboke kandi nzi neza yuko ibigo biraho ngaho ku Kacyiru ka Kigali ntabwo mbona ikintu cyagombye kuzana inabi kandi hari uburyo bushobora kuvana ubwo rwikekwe mu nzira mbese witeguye kuba nawe wakwemera yuko ubwo buryo bukoreshwa kugira ngo hagaragare koko niba uri uwo muri uwo muryango koko
ubwo buryo bwarakoreshejwe bumaze gukoreshwa bugaragaza ko ndi uwabo kandi ntari uwabo mbese buri mu mayira abiri baravuga bati ugomba kuzazana n'uwo nyogosengera ariko ukamupimana nawe asengera avuga ati ntabwo njye najya kwipimisha nzi neza kuri uwacu nta mpamvu yo kujya kwipimisha kerekanye ndi kuguhakana njye singuhakana rero baguhakana gute baguhakana ese ibintu bibaho ko ubwo buryo ushobora guhakana ngo ni uwacu zuwa usohoke igisubizo cy'ukuri naho rero harimo urujijo batagiva ko nta ruwabo babyemeza gutyo kandi atari ko babyanze
none se uko byumvikana yuko uretse kutaguha urukundo wari ukeneye ndakwibuka uza mu kiganiro agasaro kaburaga wambwiye ko nta kindi ushaka uretse urukundo ndibuka ibyishimo wari ufite ubonye umuryango nabo bambwira yuko bazagutetesha ko nta kintu uzabura muri urwo Rwanda rufite amategeko rugenderaho mbese haba hari gahunda waba ufite yuko wakwitabaza ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo bukurenganure nk'umwana w'imfubyi wiciwe ababyeyi mbere no mu gihe cya Jenoside ababyeyi bazwi n'uwabishe
yego icyafasha reka mbonye ubutabera akabari bwo mfasha iki kibazo kitarangira kandi nkabasha kwishima muri uru Rwanda kuko nimba hari ikintu kimbabaza cyambabazaga icya mbere kuba ntaza umvuka ibyo narabimenye namaze kubimenya ikintu cya kabiri hakaba nibaza impamvu uruhande rwa za mama kuki bankunda ikagaragara cyane yuko ari rwo kuko hakabungu umubukara kuba mama akaba nkunda bikagaragara abo ngabo bandi babiri basigaye ukaba ari wanyihakana kemera ko ndumva ndetse n'abaturanyi bari barabakabyemera rero hakaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nibaza nimba koko u Rwanda rugendera ku mategeko bamfashe ikintu kibashe kurangira kuko ndabaza ibutaka mbabaye bitakira abanyarwanda kuko nimba hari ikintu kibabaza ukubaho zimbo ababyeyi barapfuye abasigaye ari basohanye bari kumuteragirana bigeze ahangaha iyo bakagufashije bishima ko babonye nibura umwana wabo bavuga ati nibura reka tumufashe nawe agire icyo ageraho cyangwa se tumwiteho tumuha urukundo rwa kibyeyi umunsi wa none akaba aribo bagaragara nk'aho badakeneye no kumbona badakeneye no kumenya mbese ndi kuvuga mbabaye sinzi
ndabyumva
ukuntu bamfasha na perezida akabasha kumfasha nimba yabyumva kuko ni ibintu bimbabaje
Kanyenzira iyo ugejeje hejuru mu bushorishori ugatabaza umukuru w'igihugu aho ngaho ndahamurekera kandi ndahamya yuko azakumva kazagutabara uri umunyarwanda abanyarwanda benshi bamutabaje arabatabara kandi abatabara vuba aho ngaho rero ndahamurekeye ndumva ari naho ngusezereraho ngushimira ko wagize ubutwari bwo kugaruka mu kiganiro kugira ngo uvuge uko ikibazo kimeze ubwo ndakuvunyishirije ahasigaye Perezida wa Repubulika nk'uko umutabaje nibimugeraho azakurenganura nk'uko arenganura abandi bana b'u Rwanda ngaho rero ukomere ugira amahoro
yego murakoze cyane kandi ndashimira ubufasha mu munsi ku munsi
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'America ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga Janvier Uwineza ari mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima mu kagari ka Muhima umudugudu wa Gakinjiro ararangisha umuvandimwe we yabuze mu mwaka w'1994
ndarangisha umuvandimwe witwa Methode Robert ise akaba yitwa Ruvuruma nyina akaba yitwa Muhawe n'Imana Venantia mukuru we yitwa Ndowa Paul Museveni mushiki we akaba yitwa Gishikazi nyirasenge akaba yitwa Cicire sekuru nawe yitwa Bapfakurera se wabo yitwa Gaperi yigaga Rugenda Irukumberi yabaga icyahoze cyitwa Komine Sake yatandukaniye n'umuryango we ikibeho
uravuze ngo yatandukaniye n'umuryango we ikibeho yavuye Rukumbera te agira ikibeho hate hari ryari
bari bahunze muri 1994 ubwo bari bagezewe n'umuryango we mu ikibeho ni muri Nyaruguru ibitero byarateye mu muryango mbega uratatana ariko we aragenda ukwe tumubura gutse
none se nawe mwari kumwe icyo gihe uramwibuka cyangwa se
ntago twari ku nibyo nabwiwe ni nk'umuryango we muri rusange ntago nje nari impari ahubwo icyatumye ndangisha nuko ari abasaza n'abakecuru ubwo buvugizi bo batashobora kubwikorera ndetse na no gukoresha rino koranabuhanga bo ntibabishobora uretse nje
yego
ni ubwo rwego nanje nashatse gukora ubwo buvugizi nk'umuvandimwe
wagize neza none se metode agiye wenyine hari undi muvandimwe we cyangwa se undi muntu mu muryango we warokotse aho ngaho ikibe kuvuga
barahari hari nk'uwitwa Ndowa Paul Museveni mukuru we na mushikiwe witwa Gishikazi
none se icyo gihe metode yari afite imyaka ingahe muri 94
icyo gihe yari ari mu kigero cy'imyaka 7
nta wundi mwana waba wararokotse bari kumwe bahunganye birukankanye bahungaye masasu nta n'umwe wigeze ababwira aho yirukansagana
ntago twigeze tumenya andi makuru gusa amakuru yisumbuyeho twamenye ni umwaka washize
yego
ya nawe yatanze itangazo hano kuri kino kiganiro ariko ntago twigeze tugira amahirwe yo gufata contact ye ngo tumuhamagare yavuze yuko ngo yabanjije kuba muri Centrafrica
urambira ko yavuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga
yego
none yavuga gute mu kiganiro Agasaro Kaburaga simumenyese kandi
ayo makuru twayabwiwe n'abaturanyi ubwo babyumvaga gutyo ngo bikanyuraho ariko nabwo tuyabona imitagi tuyabona igihe cyararenze batubwira yuko ngo bumvise ko yabanjije kuba muri Centrafrica
ariko rero hari abantu benshi bakunda kubwira abandi ko babumviye mu kiganiro Agasaro Kaburaga umuntu wabo avugiramo hari abampamagara bakambwira ati umuntu wacu twamwumvise nkajya gushakisha akenshi abantu bose banyura mu kiganiro cyanjye bose mba mbazi ariko nkajya gushakisha nkagaruka nkababwira nti uwo muntu rwose ntabwo araza mu kiganiro si wowe wa mbere bibayeho hari benshi mboneyeho n'akanya ko kubakomeza no kubabwira yuko batabyumviye ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu akubwire ngo numvise ni byiza kumubaza isaha ukamubaza n'umunsi hanyuma ukambwira agira ngo nkubwire ko metode ntaramwakira mu kiganiro
nta kibazo nubwo ari kutamwakira waba utari wamwakira umuryango we turacyamutegereje kandi ubu buvugizi burakozwe niba kiriho rwose yazatuvugisha kandi umuryango we turacyariho
none se mubwira amakuru yanyu abo mu muryango asigaranye ni bande watondaguye abambere bafite icyo bapfana ariko se abari aho ngaho mu Rwanda bamukumbuye bamushaka ni bande
ise aramushaka bita Ruvuruma aracyariho namuhawe n'Imana Venancia aracyariho rwose
yego
ndetse na Ndowa Paul Museveni na waracyariho umuryango we mbega wose hafi ya bose benshi baracyariho baracyatuye aho ngaho icyahoze ari komine Sake ubu ngubu ni mu karere ka Ngoma mu murenge wa Rukumberi
yego none se Uwineza Janvier niba uyu muvandimwe wawe akumva hashize imyaka 28 mutandukanye yagusize uri umwana w'uruhinja w'imyaka 2 w'igitambambuga none niba kumva uretse kumuhumuriza ukamubwira amakuru y'umuryango wowe kutwaje ijambo umuryango wose niki kindi ushaka kumubwira fata umunota umwe umubwira iki kuri ku mutima
birashoboka yuko yaba atakinyibuka cyangwa satananzi ariko icyo namubwira cyo ahari ariho hose ashobora kuba ari amahoro twizeye yuko akiriho mu gihe akiriho rero turarifuza kongera kumubona ari muzima kandi tuzamwakirana urugwiro kandi twese nk'umuryango turifuza kongera kumubona urukumbuzi rwo ni rwose ikindi narenzaho nuko mu Rwanda wacu na mahoro yaza aka yatugera hanyuze ku agasaro ka buraga nka kino kiganiro kuko bazamuha nimero zacu
yego
atugereho murakoze
Janvier urakoze nawe rero urakoze rwose kuba wizeye kino kiganiro agasaro ka buraga tuzagutumikira ndizera yuko umuvandimwe wawe yumvise buno ubutumwa ngaho ukomere ukomeze utegereze wizeye
murakoze cyane kandi Imana ibahe umugisha
Agasaro ka buraga
Undi twakira ni Julienne muja wa Maria atuye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyamirambo akagari ka Mumena umudugudu wa Kanyiraza ninka ikaze mu kiganiro agasaro ka buraga
Twabuze umwana wigaga mu mwaka wa kane primaire
mu muburira hehe bigenda gute yitwa nde
yitwa Uwamahoro Jean Aimé ariko akaba yarafite n'akandi kazina bamuhimbaga yitwaga bamuhimbaga Kagabo
yego mutandukanira he bigenda gute
ntabwo ari njye twari turi kumwe yarari kumwe na mushiki we ariko umushiki we yagarutse nahanga aza gupfa ariko yatubwiye yuko baburaniye muri Kongo
baburaniye hagana he
mana we nimba ngo kwa rahano biti warikari ni mu bice nibyo ngibyo nimba ari warikari ndumva ari gucyo yatubwiye nubwo hashize igihe
warikari habaho birashoboka kubera ko hari abanyarwanda bahabuze hari mu buhe mwaka
hari muri 1996
1996 1996 se Jean Aimé yarafite imyaka ingahe
urumva ikena kane yarari mu wa kane yarari hagati y'imyaka nka 11 11 gucyo
none byagenze gute kugira ngo agende wenyine mwanyuza mahari mwatandukaniye he byagenze
nyine we yaje atubwira yuko baburanye bafite ahantu bageze ngo bagatandukana barimo ngo guhunga
ariko se kugira ngo icyo nshaka kumva kugira ngo abana bagende bonye n'ababyeyi ntibagende nicyo nshaka kumva kugira ngo bageze muri Kongo ariko bavuye i Rwanda
urumva yarari kumwe na mushikiwe ababyeyi bacu bari barapfuye mbere
yego
yajyanye na mushikiwe batandukanye aho ngongo muri Kongo nge ntago nte kumwe nabo ubwa makuru nguha nayo natwe yaduhaye bahungutse tumubajije tuti se ko utagarukanye n'umwana tubwira ko umwana baburanye
none si wa mahoro nawe muvindimwe ni musaza wawe
iyi ni musaza wanjye
niwe wari muto kuri wowe birumvikana
iyi yari ni nk'umwana nk'uwa kanga ni nk'uwa mwana nk'uwa gatanu
komera kuri ko nakubazaga ngira ngo numve ukuntu abana batandukanye n'ababyeyi babo ndagukomeza abirumvikana ko nta none ubwo rero ahunze ajyana na mushiki we wowe usigara mu Rwanda mushiki we aragaruka atamuzanye ababwira ko batandukanye kuva icyo gihe muri 1996 nta makuru ya Jean Aimé mwongiye kumenya
nta gakuru ke tuzi pe
nta n'ahandi mwashakishirije ubundi bwo bwa mbere mushakishije
nibwo bwa mbere nuko numvise ikiganiro nkavuganira kananjye ngerageze nshakishe wenda hari igihe yaboneka ntawamenye
muri 1994 mwari mutuye he
bari batuye mu Nyakabanda njye ntabwo nayo nturanye nabo bo bari batuye mu Nyakabanda
none se mu makuru wahawe nta muntu bari baturanye wakubwiye ko yababonye bahunga bakava i Kigali bakagenda kugira ngo abana batoya ba birumvikana cyari igihe cy'amage ariko kugira ngo abana bagende bonyine bagira iyo ngiyo ntiyabuze umuntu mukuru wabaciye iryera waguha makuru akubwira ati aba bana bagendana n'ababonye nta muntu ugize nari mwe akubwira ko yababonye bagenda
umuntu nawe ugeze kumbwira ko yababonye nabwo ngo bahuriye muri Kongo ntabwo yigeze ansobanura ngo twahuriye hehe kandi nawo uwo mumama nawe yaje kugera warapfa ntabwo yapfiriye mu Rwanda ariko amakuru yangezeho ko yitabye Imana nta wundi muntu yigeze amamakuru pe gusa afite murumuna we nubwo yari akiri muto cyane
yego
ariko uwo murumuna we yaravuga ati nanjye sinibuka ahantu twari turi ukurumva we yagiye bagiye mu 94 yiga mu wa kane primaire uwo murumuna we yari gatoya we afite nk'imyaka 6 n'umwana mukuru ni umusore nawe yari umuntu w'umugabo yarakuze
ajya kubaza amakuru ye mujya muganira muti muvandimwe ari hehe mukunda kumutekereza
mukamuvuga yataye n'icyizere abavuga ati ubu ngubu ndatekereza ko atakinabaho
birumvikana ariko burya icyizere kiraturema icyizere kiraturema
kiraturema pe n'ubu hare kare sinzi umuntu twaganiye ndabashangiye namurangishije nta n'ikisubizo nigeze mbona sinzi umuntu twari turi kubiganira
none ndaguhamagaye
none ubwo ngiye birantunguye kandi kare nahoze ndi kubivuga
urumva
rero umuntu wari waje hano mu rugo turi kubiganira nyina mbyira ukuntu ngo batoye umwana mitavuga natwe twabuze umwana ariko twarangije gukuraho nyine ntabwo dutekereza ko uwo mwana kibaho
ngaho rero ndaguhamagaye kugira ngo Jaime w'amahoro umurangishe niba kumva niba ari warekare ariko ntabwo umuntu aguma ahantu hamwe cyane cyane yari mu gihugu kitarike hari igihe agenda ashobora no kuba ari mu kindi gihugu aho yaba ari hose niba kiriho niba kumva muri kano kanya mu kiganiro Agasaro Kaburaga ni wa munota ntanga niki ushaka kumubwira kikuri ku mutima
icyo nshaka kumubwira nuko abaye atwumva twakongera kumubona pe buri munsi mbisaba n'Imana nimba kibaho akihumeka uwiteka azongera duhuze pe
yego
nje nyine mora nsaba Imana nkavuga ni nimba kibaho kuko uwiteka ni ureba kure aho twebwe tutareba ni nimba kibaho azongera aduhuze tumubone
yego urakoze cyane kuba warategereje kino gihe kirekire cyose ariko nkaba nguhamagara uyu munsi warukizera ko nzaguhamagara Julienne Mujawa Maria rero ndagushimiye cyane kubera icyo kizere n'urukundo ufitiye musaza wawe Jean-Aimé w'amahoro ndizera ko nawe niba kumva azatunyuraho kugira ngo tubahuze ngaho rero nkifurije amahoro y'Imana
namwe kandi murakoze cyane
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
Winchi kinegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Turi mu mwaka w'1995 hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwezi kwa 9 mu cyahoze kitwa Komini Ntongwe ikinazi mu cyahoze ari perefegitura ya Gitarama hari umusirikare w'ingabo z'u Rwanda wahakoze igikorwa cy'indashyikirwa yitwa Nzamurambaho Karekezi Karekezi ashobora kuba ari se yayoborwaga na Suryatna Jimmy Kamugisha babanaga n'uwitwa Rugambwa na Murara n'undi witwaga Ndani bahavuye bajya mu by'Imana uyu Nzamurambaho yari muri batayo yayoborwaga na Kapitene Ntare yabaye Gitarama RP kimwe na Ndani uwo umuntu yagiriye neza yanyuze mu kiganiro Agasaro Kaburaga amushaka yitufuza kumutura ineza yamugiriye
nzamurambaho Karekezi aho uri hose niba wumva ijwi irya Amerika tuzaguhuza n'uwo muntu ushaka kukwitura ineza wamugiriye niba hari uwa wumva iri tangazo nawe yatubwira kubera ineza yawe mukomeje kumva ikiganiro agasaro kaburaga mu mwaka wa 1994 abana babiri babahungu umwe yarafite imyaka 11 undi afite imyaka 6 bavuye iwabo aho bari batuye muri komini ya Ntongwe bahunga bageze hagati ya Ruhango na Kabgayi umuto yananiwe kugenda umukuru akurikira abandi kugera Kabgayi abo bana bombi nibo bonyine barokotse iwabo umukuru Murengezi Wilson atuye mu karere ka Huye akagari ka Kiruhura umurenge wa Rusatira umudugudu wa Rubona arashaka kubona murumuna we atekereza ko ari mu Rwanda iki ni gice cya kabiri cy'inkuru ndende twacumbikiye umwana ageze ikabgayi yagiye gufunguza cyamuramira agasinzira imbehe mugeze kumunwa
yaranyinjije ajya mu nzu yari ari kumwe n'imiryango ye yicaza nyine hanze y'umuryango kwishima anzanira ibiryo hari harimo za pate branch ko ntari mbizi ibyo bya kawunga birabona mu muceri hariho n'ifi hariho n'ishirayi ubwo noneho ndavuga ati reka ndye umuceri noneho nkaseho mbona si umuceri ize mu kanwa kubera no kumara igihe ntarya yani gamita ni ya monga ku isima ndashinjira bya biryo biteretse aho ngaho bana ho kamu padiri yaje gusohoka sanganye n'isane iteretse aho itambwira ati rera tereka ngo aga karita uze nkujyane mu bandi itonto amaga karita bafatira za igikoma n'ibiryo ubwo nyine njyana yanjyana mu bandi muri sare hari harimo abantu bakuru n'abana tugeze muri sare ndaraye muri mwe gitondo nyine ubwo tasita zigeze tujya gufata nyine ubwo nyine mu gitondo twayanjyanye yo duhita tujya gufata igikoma aho tugiye gufata igikoma kaga kahita bahita bakanyiwe ariko urumva nyine bafataga ibiryo tugasangira namazemo iminsi ibiri munsi wa gatatu nkotangira ese zihagera zihageze wa mupadiri arasohoka none amaze gusohoka ba bantu twabanaga muri icyo gihoti tabambwire se wa mwana we wakurikira mupadiri wenda yazakurokora ubwo nanjye ngira gute basohotsemo gutyo nanjye ndamukurikira urabona hari hari agakiyosike kako kakora njya nkibagerwa wa mupadiri ahise agenda n'iyo miryango ye babanaga amaho ahita bicara aho kuri ako gakiyosike n'amamatera noneho nyine arambona ambona inyuma nyine nanjye mbakurikiye arambwira ati se wa mwana we wimura ndamubwira ati bambwiye ngo ngire gute ngo mukurikire ubwo wenda hari ikintu wazamarira ubwo nyine padiri arambwiye ati rero wa mwana we ati nta hantu mfite wo kujya nanjye waza kuba mpafite mba nkujyanye ubwo nanjye nyine nagumye nicaye aho ngaho ariko amasasu ari menshi ubwo noneho kwa mupadiri sinzi igihe yagendeye gusa bwaje nyine kujya gute bwaje kunyiriraho
kuki utasubiye mu kigo ahari abandi aho inkotanyi zari ziri
ntago gusubirayo ntago byari gukunda kuko umuhanda hari harimo intera hamwe n'amasasu ari kuvuga ntago nari kwenda kubona ukuntu ninjira ubwo nyine nafashe umuntu navuze ati reka ngume hano ntegereze ikizaba nyine naraye aho ngaho nzamuka mu gisare ko noneho ngeze mu gisare cyari ruguru ngo hasigaye hari inzu ya beka beka niyo iyo isigaye ikorera n'ubundi harimo n'abandi bantu nanjye ndyamo nyine ngo mu gisare ariko umunsi wakurikiye bukeye mu gitondo hahise haza abasirikare bo kwa Habyarimana baje bahita bafata n'umukecuru umwe bahita babwira interahamwe zari ziraho umusirikare avuga ati umwana n'umukecuru uzagire gute uzajya ubandebera umusirikare wo kwa Habyarimana sinari muzi nyine interahamwe zaraturebye ariko byageze nyine amasaha nimugoroba wa mukecuru agira gute abarwaye bya bindi byo guhita umukecuru uzane hamwe zira zirafata tuzamukana mu isoko tujya gushaka ifu y'igikoma ngo bamutekere igikoma turayizana tumutekere igikoma gacimo ariko bwace ayitayita bimana amaze kwitaba imana isarefe n'umukanye n'abantu umwe nyine bayita bajya guterosoka bajya hanze bazajya bariho barara umunsi wakurikiriye inkotanyi zahise zihagera zihagereje abantu barirukana irukanze ndabaga rero njye ntabwo nirukana guma nicaye aho ngaho inkotanyi zihita zigera gute zaze zamfata tujyana mu isoko bamfatira inkweto ndambara imyenda noneho zihita tujya gute duhita dukomezanya ariko abari bari ku rugamba bo barakomeje n'abari bari inyuma nibo bahise bajya gute nibo badufashe bari nk'abantu bagera nko muri 18-20 tujya gute dusubirana inyuma naho tumaze gusubirana inyuma ndavuga ati ubungubu wenda kuko dusubiye inyuma tugiye gukomeza umuhanda nzabona nkuri umuntu wanjye ntabwo ariko byagenze ahubwo twahise dutangira kunyura inzira z'amashyamba naho n'uwo muhanda ntabwo ari wo twakomeje tuza kugera ahantu bita ku Mugina turakomeza nyine turagenda tunyura aho bita za Gako turagenda tujya ahantu bita Irima Irima turagenda tujya mu kigo cy'amashuri duriho twabaye kugeza igihugu cyose kigize gute gifashwe ariko ubwo muri uko kugenda akaba ari umuhungu bita Ntawiha yamfashe ukuboko wabo ni ahantu bita za Musambira yambwira ati wa mwana we ngwino tujyane komezanye anjye ababyeyi banjye na murumuna wanjye sinzi ahantu bari ariko ngwino tugire dute ngwino tugendane nyine turagenda kugwiza kugera nanjye kugenda biranga bafata igare bakanshyira ku igare bagenda bancunga ubwo nyine twaragiriye tujya Irima igihugu cyose kimaze gufatwa ariko uwo muhungu ku bw'amahirwe yagize gute yahise ahura na nyina na se na wa murumuna we ubwo nyine turajyana tubana za Irima Irima nyine igihugu kimaze gufatwa tugira gute batwohereje amabisi adutwara tunyura mu mujyi wa Kigali duhita tujya kuba hehe duhita tujya kuba nyine Musambira iwabo nyine w'uwo muryango ko tumaze kuhaba barambwiye ati si wa mwana we kugeza ahantu bakamenya iwanyu ndavuga ati nahamenye ubwo Ntawiha yaje kumfata turagenda n'abantu benshi bari bataragaruka turagenda tugera hehe akagenda nyirange ageze ahantu akambwira ati ahangaho urahaje ugati ndahaje twaragiye tugera ku isambu basanga nyine wa mukecuru twari duturanye nawe wari watubwiye ngo bashiki bantu bageze gute ngo baraje ngo baraje ngo ariko ntabwo bageze gute ntibamanutse bagera aha ubwo nyine wa mukecuru barambonye bagira ubwoba abandi kugira ubwoba abo bantu witwa Ntawiha nyine arabaza ati si uyu mwana muramuzi ati wabo ni bahita bamwereka ati wabo naho ngaho naho nyine amazu barayashenye twese tugira gute twese twongera duhita twisubirira i Musambira
hagati aho se ko intambara yarangiye usubiye intungo iwanyu wagiye Irima uzi kuri umanuke hepfo wenda ugahura na mushiki wawe na n'ubu nta makuru wari wamenya mushiki wawe nta kanunu kaho yarahererereye
abo bashiki banjye bo namenya amakuru ko bapfuye
naho se murumuna wawe
murumuna wanjye nawe ubwo genocide nyine irangiye ibintu bisubiye mu buryo narumva nasubiye nyine aho ngaho aho mvuka amageze ngaye mubyara wanjye uhari akaba hari undi mubyara wanjye nawe wabaga i Kigali wabaga kwa Masenge aramwohereje aravuga ati uzagende ureke ko kwa Gasirabo nta muntu warokotse usanga hari umwana wawe waba wararokotse uzahita ugera gute ahita umuzana ubwo nyine nahise nsubireyo uwo mubyara wanjye yambujije kongera kujya gute nsubire i Musambira ubwo hashize naraharaye umunsi wakurikiye uwo mubyara wanjye twa Kanyenzi ahita aza aramfata tujya i Kigali niho nyine nahise ngira gute ngenda nkomereza ubuzima ndandiga mushuri ndayiga ubwo ariko n'amahirwe make uwo muhasenge nawe yaje kwitaba imana muri 97 ubwo nyine rumanye nakomeje ndiga nsanze kurangiza na kaminuza nshaka akazi ariko ubwo hagati aho nasubiye najyaga nyine njya gusura aho ku isambu aje gushaka amakuru kuko hari umusore twari duturanye bamwitura andi mazina ye ntabwo nyazi akaba ari mwene Budara akaba bari batuye munsi y'isango yacu ubwo noneho uwo nguwo yaje kujya mu gisirikare noneho yagiye mu gisirikare aza guhura na murumuna n'uwo murumuna wanjye ako mwe muna ajati mutoya ntago we yari yari mu musirikare ako bwo yagize gute amubonye umusaza umwe yamufashe amwikoreje umusambi amwitwariye gira gute atamu mwambura umwambuye amuhereza iki amuhereza fande wabo nyine bakome barakomeza fande wabo agira gute amuhereza umugore we wa fande bamwitaga gatambira noneho amuhereza umugore we bitaga Katarina ngo yavuraga abasirikare ari umuganga ubwo ayo makuru niyo nabonye noneho naje kujya no mu rwego rushinzwe nyine iperereza mu gisirikare ndakubaza ndavuga se icyo gihe yitwaga Kitu ubonanye n'umumajoro sinibuka amazina ye ubwo ndamubwira rero ikinzanya ni ibi hari murumuna wanjye yagenze gutya ahantu ku Mugina nyine arambwira ati rero tiwisonyetse nta kintu nagufasha uzakomeza ubuze nyine yambwiye nandi n'izindi nkuru zitari ngombwa ko mvugira muri iki kiganiro arambwira ati rero ati ntakundi nyine uzakomeze ushakishe ubwo nagomeje gushakisha barambwira bati ngo uwo gatambira yaje kuza gukorera nyine hano za Butare byitaga Butare kera ubwo nyine ndabaza ariko birangira ntagize gute nabonye kontaktize nyine birangira muzi icyatumye mbahamagara navugaga ati kuko mwebwe ijwi ryanyu rigera ku isi yose turumva nimba wenda bose hari bakiriho abanyamakuru bagera gute babyibuka babyumvishije kandi bamfasha nkaba nakongera nkamubona ndumva ntabwo nteranwe ntizamwishe yaguye mu maboko meza y'inkotanyi kikawenda nimba araje kuzizira wenda nk'indi ndwara wenda cyangwa ikindi kintu ariko mfite icyizere ko ashobora kuba akiriho akaba rero ariyo mpamvu nabandikiye mbasaba ko namfasha mukaba mwamfasha gushakisha
nagira ngo nkubaze niba murumuna wawe yenda ashobora kuba ataragushatse kubera ko azi ko nta muntu nta muryango asigaranye ashobora kuba ataribukaga aho yakomokaga we wari mukuru ashobora kuhibuka we ashobora kuba atarahibutse akaba yarakizwe mu kigo cy'impfubyi se cyangwa se n'uwo mudamu Gatarina yaramureza akamukuza cyangwa se n'ugatambira yaramureza akamukuza niba kiriho akaba kumva magingwa ya niki ushaka kumubwira mu magambo make
ushaka kumubwira nuko yaza tugahuza tugahura tukongera tugine tugakora umuryango nanjye ubu nyine narabyaye mfite umwana umwe w'umukobwa yaza tugafata aramutse akiriho yambwira ahantu ari iyo hantu ndi uruva ngo nyine nahababwiye noneho tukaba twagira gute tukaba twabonana tukubaka umuryango nyine
Murengezi ndagushimiye cyane kuba wizera ijwi ry'Amerika ko waje muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga ukomeje utegereje wizeye ngaho gira amahoro
namwe murakoze
inkuru ndende ya Murengezi na murumuna we ni hano irangiriye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona wiki kintegeye Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Mariamu Mukarugomwa atuye mu karere ka Ruhango murenge wa Ntungwe akagari ka Gako umudugudu wa Nyabyugi ararangisha umwuzukuru we wavangwe muri Kungu afite imyaka 4 abamuciryera bwa nyuma bavuga ko uwo mwana yari mu Ruhengeri mwaka w'ibihumbi bibiri
ndarangije atishime Jeanette ndi nyirakuru ndi nyina wabo wase
uri nyina wabo wase ise aracyariho
aracyariho ariko ntari mu Rwanda
ntabwo ari mu Rwanda azi neza yuko urimo ushakisha umwana we
arabizi
mwarabiganiriye
yatubwiye niwe watubwiye nyine uburyo yagiye n'amazina ye
yabahaye uburenganzira bwo kurangisha uwo mwana none se uwo mwana yavuye mu Rwanda ajya he ryari
we yavukiye muri Kongo bari barahunze
yavukiye muri Kongo
bari barahunze
ubwo hari mu mwaka wa ryari avuka
nyine no kuvuga ngo ise na nyina bahuriye muri Kongo niho bashakanye.
Niho bashakaniye.
Yee.
Babyara umwana.
Yee.
Bamusiga muri Kongo se byagenze gute nsobanurira mu gihe.
Yanawe yamusize abasirikare ngo niho bamujyanye mu 2000.
Abasirikare bahe bamujyanye.
Umva sinzi niba na u Rwanda yikugira byo sahari kuko bari bavuze ko yaje ari mu Ruhengeri kujya gushakisha Torres. Ubwo rero yitwa Mugenzi Dier.
Yego.
Noneho mama we nini yagire Mugeni.
Yego.
Yee.
None se uyu mwana uyu mwuzukuru wawe bakubwiye aho ashobora kuba ari magingwa ya?
Nyine niba bigeze gutungura kera ko ari mu Ruhengeri. Tuza gushakisha aho ngaho turamubura. Bamujyanye afite imyaka ine turakomeza turashakisha turamubura. Ntako utangize rwose. Umwana wari ufite imyaka ine mu 2000 urumva ubu ni mukuru cyane.
Wigeze ujya kuri SOS i Kigali mubyeyi?
Oya ntabwo mazi. Aho ndi ni kuri kuri wari uje niho nagiye.
Komera shaka utuzi banze umwe dukomeze.
Nukuri ubwo nyine. Ye nasiragiye aho Kigali nasiragiye Kigali cyane ndashakisha mu byo bukomeye. Ubu ndamubura ndatuza barongera batubwira ngo ari muri Kigeme tungira turashakisha turahirwa.
Ntiwumva Kigeme aho ngaho.
Barongera rimwe batubwira ngo ari Bukavu n'ibintu byinshi bakomeje gutubwira.
Ni bande babibabwiraga mubyeyi?
Ubwo ni nyine ni nkuru nk'umuntu akavuga ngo wa mwana mwabuze ngo ari arana aho tugasumayo tugaheba gutyo.
Bababwiraga se umufite cyangwa kwa bagaruka baha makuru gusa adafite ahashingiye?
Nabonye ari nk'impu wabura batubwiraga ariko buri uko ntabwo bari bahazi ni inkuru ziko abantu bagiye inkuru. Kandi iyo umuntu yahuye n'ikibazo uzi ko anagira n'abashungerezi buri.
Yego. Hanyuma se uwo mu hungu berenye na wabo akaba ari nawe se watuyishime akaba ari muri Zambia wambwiye ko yaguhaye uburenganzira bwo kumufasha gushakisha umwana we hari amakuru yaba yaragusangije hari amakuru yaba afite yaho umwana we yabaherereye cyangwa se nawe aravuga ati dushyire hamwe dushakishe nanjye ntacyo nzi.
Ni yamubuze ntabwo azahaherereye hariho. Ntabwo azahaherereye pe. Niwe waduhaye imyirondoro ye.
Yego.
Yatwohereje imyirondoro ye ngo dukomeze dushakishe. Niwe wayiduhaye igihe bamujyanye afite imyaka ine yatubwira ko ari abasirikare ngo mu Rwanda ubwo bamuzanye. Ubwo rero nyine nanga kwicara ndavuga ngo reka ndebe ko Imana yadufasha.
Nagira ngo byumvikane neza. Abasirikare uvuga b'u Rwanda bazanye uwo mwana bamuvana muri Congo bamuzana i Rwanda niko bimeze?
Niko yatubwiye niko umwirondoro bumeze.
Ibyo ni byiza. Rero hari abana benshi igisirikare cy'u Rwanda cyavanye muri Congo kibazana mu Rwanda kibashyikiriza ibigo by'impfubyi birera abana b'impfubyi birera abana badafite ababyeyi byari hirya no hino mu gihugu haba ku Gisenyi haba i Butare naho cyari gihari naho ku kijyi bakubwira cyari gihari nakubwiye na SOS Kigali aho hose hari ibigo bitandukanye byagiye byakira abo bana badafite kivurira badafite ababyeyi. Niba hari uwumva muri kano kanya Ijwi rya Amerika muri kino kiganiro Agasaro ka Buraga, menye ko hari umwana w'umukobwa dushakisha ariko nagira ngo umfashe nta kuntu wamumenya kubera ko yavukiye muri Congo.
Ntabwo namumenya n'umwirondoro siyohereje.
Ikiganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje, mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 202 7 4 6 3 0. Nongere nyisubiremo ni 001 202 7 4 6 3 0. Naho ubutaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.